Hola, el boy from ghetto again. Hola, la la la. Mapenzi kitu gani, amasti mkari kama za mjani na isi sipo duniani, haera sipo yani mambo tafarani. Hivi mapenzi kitu gani, amasti mkari kama za mjani na isi sipo duniani, haera sipo yani mambo tafarani. Eksisi ndo vile kaniacha, amungu sasumani kampata, afuru waifisha sao data. Squeezy na enjoy mapenzi, sija loga siyo chalimbwata. Ni Mungu amenibariki nkampata, ananipagarana vukura bata. Kumchiti siwezi. Forexi, 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 shoga yangu umechunga. Forexi, forexi, chamvua na kumbatwa baridi. Siuri nyacha asidi, imempata zaidi. Mapenzi anajua tena kukuzidi. Sindo vile kaniacha, amungu sasumani kampata, afuru waifisha sao data. Squeezy na enjoy mapenzi, sija loga siyo chalimbwata. Ni Mungu amenibariki nkampata, ananipagarana vyokura bata. Kumchiti siwezi. Forexi, 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 shoga yangu umechunga. Forexi, forexi, forexi,
buddy.